www.quajadivine.com.
Abaneni anongo Soche pazo mwezi Atatia machita nazo Muwati witenzo Onse Ondifunira zabwino Zona mulungu atate Ama kwani vitsa malonje zano
Alimbali amba mwini zonse
Mbuye mbulu mwini zonse
Kama ona ine ona nikulu wake Ambuye mulungu mwini zonse
Ambuye mulungu mwini zonse
Kama ona ine muone kuopsa kwa
Sana lole moyo wanga utahike Anandikwila nandikugula matope Sana lole kutindi aluke Anati Sisa ntanda unditsatire Ambuye unditsatire Sisa ntanda unditsatire Ambuye unditsatire Kodi muda werenga poma Ole mbeto andi paulo ntumi Karata yopita kwa akorinto Cha utateka antu achabe chabe Na wako derabe Wana korinto wani verse 27 Kwa umwesi muda werenge Mta werenge akorinto Kumana choka na madingo Wana korinto wani verse 27 Chauta na malenga
Ambuye mulungu mwini zonse
Ambuye mulungu mwini zonse
Sitinga pete zonse za ukulu wa
Sitinga pete zonse za ukulu wa
Ambuye mulungu mwini zonse
Sitinga
nende zambi za kuopsa kwa
Sitinga nende zambi za kuopsa kwa
Sana lole moyo wanga utalike Anandikwila nandikugula matope Sana lole kutindi aluke Anati Sisa ntanda unditsatire Ambuye unditsatire Sisa ntanda unditsatire Ambuye unditsatire
Download www.quajadivine.com.